embeera eno oluvannyuma lw'okubeerawo twagiyingirizaamu okunoonyereza okw'ekikugu nga tweyambisa printouts ez'amasimu, tweyambisa abantu nannyini ssimu eno baayogera nabo, era embeera eyo ebaddewo okumala kumpi omwezi mulamba paka olunaku lw'okwosajjo lwe twasobodde okuba nga tukwata omusajja ono nga tweyambisa. Era embeera eyo ey'okuba nti yasindikiddwayo akasente ka 5,000 bwe yagenza okugyayo akasente wekamusindikiddwa, twasobodde okuzuula era omuntu ono netumufuna, twamubuziza akanana akataano n'atukakasa nti ddala yeye, era n'atukakasa nti omwana ono yamutta ng'amutuga. So tumuyina era okunoonyereza kwaffe ku nsonga eno kukyagendera ddala mu maaso.